It's King Jam Media.
Hypo. 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 Wasa. Hypo. 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 Wasa. Uhambi ilumba. Uyaphosa ngingihambi kunje ithi ngiboleke imali mhlawumbe mara ngenze njani ayikhona mani and umalindo ongifakise lo mntwana bekamanje uhambile hayi angifahlakile jo ithi ngibuye ngitshela amajiki. Sukunza njani? Amachita sifayini. Yo! Yeah.